angeke ngikhone mina ngeke angeke ngikhone mina ngeke
ngoba ake kufana nawe
ake kufana nawe ake kufana nawe ake kufana nawe.